I usidos ndo huyo mimi ni nakamu. Manze huku nje naitwa one minute man. Ati mi uboba tamon high demand. Depression ni kikikin manze ni takiban. Kishash, kobash, kishash, kobash, kishash, kobash, kishash. You want a quickie in an Uber chop chop. Kama soja boy she makes it clap clap. Hii samosa ni kamanzi yako. Ai, venye ina slap. Kishash, kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, skiza. Everything you say has a consequence. Anatingisha ungedha nini effervescence. Manzi yako ye upeana na confidence. I'm jidena man, I feel like a classic man. Amekata tatu na bado wa bleki. Ni kama gari imeachilia breki. Na manyaru zitafanya mini kreki. Nikasupuka poa kakona jegi. Ai, we. Ai usidos ndo huyo mimi ni nakamu. Manze huku nje naitwa one minute man. Ati mi uboba tamon high demand. Depression ni kikikin manze ni takiban. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash. Ay, hey painting, hey what's your name thing? Unaweza risk situfanye some tasting. Na mini chali straightforward, no dating. Semina jua unapenda phony. Hody, 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 ni pairs with your mind. Show me, show me, show baby where you behind this. Miss kama wao baby his matarao swezi patana nao mini ndovu. Hey bungo janina kitu. Sima kelele ndani ya tojani na jitu. Nani yenyewe umezoea za mwitu. Iki kupata utasikia niko kwa mavitu. Ai usidos ndo huyo mimi ni nakamu. Manze huku nje naitwa one minute man. Ati mi uboba tamon high demand. Depression ni kikikin manze ni takiban. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, pan. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash. Josh.